warisi, warisi, warka gamahay warisi, warisi, walwali walbahara ihaye.
Warisi, warisi, walwali walbahara kuhaye. Warisi, warisi, waliwatsa'ata warisi. Hu hada bani gada, hami jacal harata qaba. Qalbaad kulli saad digta, gamba male maxaad goysa. Dibu dage istaji, istaji. Waqtiku ma haye istaji. Baka mali hiya istaji. Adoodada marabe wareji.
Warisi, warisi, warkaaga ma hay warisi. Warisi, walwali walbahara ihaye.
Warisi, warisi, walwali walbahara ku haye. Warisi, warisi, wali waatsa'ata warisi.
Ismaqa ma jira, mismaqa layna. Baby balantaad ka baxna, noloshaan maan u qalma. Baby maxa ii dhibta, dhibta. Hadalkayga u yasta, yasta. Hoos igu dhigta, dhigta. Maskaxdeeda ku dheesha, dheesha. Niyadayi dajiyay daji, najmay niyadayda na daji. Naxariisi lahaa wey daji, naxariisi lahaa wey daji.
Dib u dage istaji, istaji. Waqti ku ma haye istaji.
Warisi, warisi, warkaaga ma hay warisi, warisi, walwali walbahara ihaye.
Warisi, warisi, walwali walbahara ku haye. Warisi, warisi, wali waatsa'ata warisi.
Arinteen ha ku deer, daganaan tahadi. Daganan tahadir, mele haike, urda bel haike.